wrong. Konke kuzoba right, khululeka. Makhale baba. Yasi ngiyakuthanda. Cela ke sikhohlwa bunda. Biza bakda, sivele sibike lenda. Mina ngigcwele ngabe ngikuthanda ure. Mina ngiyashaya ngabe ngikuthanda ure. Sangabe, yasi ngiyakuthanda. Cela ke sikhohlwa bunda.